Adigo nyoso Nenu wa adigo nyoso Adigi chasa Nenu wa adigo nyoso Nani Jesus niru Nani Jesus nazu Nani ege buru pam nide adigo nyoso
Adigo nyoso
Power mighty in the blood, in the the key. Oh, prayer is the key. Hey, prayer is the master key. Master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Oh, prayer is the master key. Master key. Jesus carry we are. Ike di denu. Ike di denu. Ike di denu. Asim. Ike di no uru miri. Ike di kwane nuwala. Ike juru nuwanine. Maha Jesus carry we are. Jehovah Buahagi, Igane Nuanine, Jehovah Buahaya. Zọpụta ezu ụwa niile.
Ana boya Jesus.
Chime.
Ana boya.
Odogwu akataka e.
Ana boya
Zọpụta
ezu ụwa niile.
Kenere Chimo. Imoni kenere Chimo na Chimeme na.
Kenere Chimo.
Everybody, kenere Chimo na Chimeme na. Idindu nenu ata. Biko kenere Chimo na Chimeme na. Igbo kenere Chimo. Umu Igbo kenere Chimo na Chimeme na o. Kwiperem nanae Uzu na buwa ne kwiperem nana Akane ye kole iperem nala Ewo Oye ne yendu ne kwiperem nanae Chine kumwibo ne kwiperay nala Ewo Ne kwiperay nanae.